Gina G. Laugh, Gina, laugh. Lose, Gina, lose. Hoof, Gina, hoof.